ya mitani liyetoka polisi wanauza gongo. Hata we mkwele wezi ishi bila uongo. Mlo mmoja na bado tulibeba nondo. Na maisha akasonga tu ili sabuni zisiishe situlinyoa madongo. Tukala malaga di tukachezajwa nondo. Situmetokea bongo na maisha nasonga tu. Awe shazi kawanangu nilewapenda. Ukija mtani kwangu kutwa defender. Ukimizana Januari mpaka December. Chuma kimoja na lala dada na kaka. Watu watupi msosi hata ukichacha. Baba jambazi mtoto anajuza mtani. Mama mchawi nyumbani atabaki na mtani. Tumeshinda watu wanaoamini kwenye mpango wa Mungu kuna mkono mtu. Tumeshinda watu wanaoamini siku kundo siku ya kuchinja kuku. Hoya we. Tumeshinda watu wanaotembea na umeme lakini bado nyumbani walikosa luku. Tukashinda watu wanaoamini kwamba bahati zote alipangiwa bukuku. Apo mwanzoni waliamini hatutopata mafanikio. Walotufagilia wakauza mafagio. Mtani kwetu sio mtu aletoboa sana litoba sikio. Chuma kimoja na lala dada na kaka. Watu watupi msosi hata ukichacha. Baba jambazi mtoto anajuza mtani. Mama mchawi nyumbani atabaki na
Shambali kipindi na itwa ima. Dharau, kejeli manyanyaso kaya tima. Na even if mini komaza mpaka leo nimesimama. I thank God kwa hii power na ishima. Shatemea kwa miguto kwa mazese mpaka temeke. Kumba nafasi ya kuima na bado na yosipati. Dharau zao na manyanyaso mlifanya tamansikate. Pumzi na kata, koli na kauka. Na bati mbaya tamdemoni sina mate. Kapiga moyo konde kamuma Mungu niongoze. Na nikaweka nia kwa mziki utanilisha. Mziki utanivisha, mziki utanitajilisha. Maisha zamane ya fanani na ya sasa. Chazota sana hacha tu nilebata. Madili mengi squeezy na saini angani. Na hitu alaisa kitaa na pendo mtani.
I'm the winner, I'm the champion.
Champion,
champion,
champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champion, champ